Umfanekiso wemashumi lamatsathu nesishiyagalolunye. Kutsela titselo. Etihlahleni tetitselo siyaye sibheke titselo. IBhayibheli lithi ligatsha lelingatseli titselo liyancunywa lilahlwe emlilweni lishe. Jesu ke naye ubhekile titselo empilweni yelikholo. Umoya loyingcwele uyasebenta kuthi avete titselo, kujabula, kwente tintfo letinhle, umoya wekusita, kwethembeka kanye nekuthi ube ngcwele empilweni yakho. Umuntu lokholwa nguJesu angaphila ngcono nyalo kunengesikhathi asengakabi likholo.